J-Mo.
J-Mo on the mic.
J-Mo.
Nemo pan the beat. Kana mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watu ti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Kana mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watu ti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
DJ lights off now. Baby, she quite head down. Bafana babo ba ise mune. Sisi rigi muzange, ziba kakanyaga musisi. Sija kuwa kuwa ziba kumene konsi. Pia pina uambie. Abo muluhu katuli babi, kretu amaze. New school fella ze faba chaka ze. Tukudi gita Monday to Saturday. Every day my girls a party day. Kuwa sala kune zibaba, ziba tuyise. Kapete rapper stone, ziba promise. Check up your bam bam. Yemose tomula mula no no ya takamuse la banki no jemonji lese katu sina mazina mapya kwata wakati kana mazina mapya
kwata wakati
tukazina watu ti
kwata wakati
left right 1-2
kwata wakati
1-2 left right
kwata wakati
kana mazina mapya
kwata wakati
tukazina watu ti
kwata wakati
left right 1-2
kwata wakati
1-2 left right
kwata wakati
shoki we dub al qaida we go go na wambie Facebook Twitter na Google tuka subula nono kuita loko bano 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 banye ba chitoko shiba achitova kuchitoko tangu mbutwale tulie mkubi koko so why not your words for me baby the way you move your body makes me crazy they're gonna make you rich like they get it fuck all the exes no me no miss you oh so let me see you shake it oh yeah let me see you low. So let me say ya move it, oh girl and move it slow. Kana mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watu ti. Left right 1-2.
Kata wakati.
1-2 left right.
Kata wakati.
Kana mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watu ti.
Kata wakati.
Left right 1-2.
Kata wakati.
1-2 left right.
Kata wakati.
Chi baby chili kuchivi.
Kata wakati.
Biche mwa gaisa. Kuchi wachi kutekete. Let me see you just Shiba, ratchet over kuchitoko Tengu mbutuale tulie mkubi koko Kana mazina mapya
Kata wakati
Tukazina watu ti
Kata wakati
Left right 1-2
Kata wakati
1-2 left right
Kata wakati
Kana mazina mapya
Kata wakati
Tukazina watu ti
Kata wakati
Left right 1-2
Kata wakati
1-2 left right
Kata wakati